is ekwu so no never o mgbe chukwu chagozi ndị mmadụ rugo ivonye na luya jisike ivonye na eme ya jisike wala n'ụgwọ ọnụ gị na-abịa ị na-anụ ụgwọ ọnụ mbụ ọ na-abụ nwoke na-agba mbọ o ụwa si na nke ya aka njọ mana ụgwọ ọnụ ya na-abịa o ebela m na-ebela voisi na-agba mbọ fajisi ike maka na ọ fọtụ n'ụwa obele ka nwokọlụ n'akwụkwọ akụkọ ya ka mụ ya ebiawo maka ife chukwu na mbeo onye obodo Bonaventure n'arọ 2005 bụ n'oge ibanye anụwa eko eko Lagos steeti o ọ bụ ebe ịgara ịgba bọyị ka ife wetere gị mma mana okwu ego n'okpukpu ụwa dị njọ sedumenti rugo akọba stori ịba mụ na chile ọ bụla gwanịgbọ nwa mmadụ mana ọ bụ mbọ gị juo ya eruo maka na ọ ga setụlọ nwa bọyị ụgwọ ọlụ ya dị n'ụne n'igwe maka aka ebe egwu aka nri o aka nri akwa aka ebe ngozi chukwu ga-anọnyere gị ya ofụma ịwa mụwe Bonaventure ọtalụ na fụfụ ọmalụ kọndọktọ o were mesi ya gbaba ọkada o wee gbaba ya wee nwetakwu ego o bido olumebe n'akwụkwọ ọ wee lụba ya na afrika o rute abijan na uwe bido ịgbaba ya ọzọ ebe a na-alụ adị n'ezi wa onye obodo Bonaventure onye obodo Bonaventure olize chukwu akọzi ibo gị ụwa kele chukwu ọ bụ onye nyere gị ndụ ewu a sị gị kele chukwu ndị kọlụkọ ọnụ na-akpọzi ibodo ọ bụ ife chukwu na-eme ka anyị banye n'ụlọ ụka bụrụ na-ekele bihe chukwu onye obodo Bonaventure ọ bụrụ na eriwe agwa agwụ eriwe agwa agwụ eushibere owe onye chọrọ ego n'ụwa onye ahụ ga-erube isi ịchọrọ ego n'ụwa gwana ị ga-erube isi ọgbachukwu na-agọzi mmadụ ọgbachukwu na-ebuli mmadụ orekwu Bonaventure eushibere owe iwe rute verikus iwe biri ịgbaba ya ọzọ maka na ịbụ nwa na-erube isi nwa nna ya zụrụ n'ọvụma nwa ọ ga ya folo n'anya ewuchibere owe arụ asatọ agasi ya ezigbo nna gụkwu edu oge ofuma ọ nọrọ ebu Christopher mee ka ọ dị mma udokwu Christopher eudokwu ịga na-eje n'abata olu gị fa na-ekwu n'ife aka adaba maka na chukwu nọnyelụ gị ụfọdụ nna ṅụlụ n'iyi na nwa fa ga-agba bọyị maka n'ife ndị ọ ga na-eme o ọ bụ na ịmụlụ ọlụ ngwa gba bọyị ọ bụ na ịgụlụ akwụkwọ ngwa jee ma ọlụ ịmụsịa ya olise aka ewerewe ọnọdụ ize mgbe chukwu ga-agọzi mmadụ ọ nara elekwa iru anya ịmụgọnụ mma karịa n'ibe gị ọ nara elekwa iru anya ọsọ godogodo ka uwe ezuoke o ọ nara elekwa iru anya agbaka m mba ọkwa ego nri maka na ụbasi igwe na chi agbaka m mba ọkwa ego nri maka na ụbasi igwe na chi ịnanụka mụ na-ekwu nwa eze anọchi abanye ego ọbanye esigo onye obodo Bonaventure odogwu onye obodo Bonaventure olize chukwu akọzi ibo gị ụwa kele chukwu Engineer Sabino says I know she is. Go if you want. Now we will be not so. Baba, you go to work and do it. And I know go no more. It should be. Go to go to see Mokele one day. Go to go to Dubai. Engineer Kamino says I know she is. O de go ta si shuku Ezu mo koro di ana emi reti yo O yama shuku akosi bogi Ige ne jena bata Ige ne jena bata O lulu fane kune fagada bau Maga na shuku na nye loge O nye obodo bonavensha O wage se mo ke lo sota bada Kizi to eza na shiye Wote se kisi yo Shuku kosi egi yo Ose kwa moke lezi wane nyao Henry eza na shi Sege ni fafado nye te kashi E ushime Kwa moke lezi wadono Adande lukwano Umesa omalinda lini ye Eza na shi Shuku kazi wegi Shuku muli wegi Mago bosi nde digi gabia uu Melodious band the guy iti uu Kamu gele nko vele Dabere shiye oskai Yeza na shiye Oski Onye obodo si mu gele ndo yeya Shudu ben wara ye Ode ku vensha photographer Shuku gozi egi yo Ose kwa mokele Udoku Mr. Easy Ezu mokorobia Mr. Easy Bukwa King of Boys Ogwa na kodobu wakisi eshewo Onye obodo si mokele Zoye ya wine Unwa kive ya mao Ashley Williamso Onye obodo si mokele Zoye ya Udoku chasi yo chizi ye She's in 10-10, oh I can't say go na Abidjan Shuku kazi egi yo Konyo bodo bono vensha yi Yase mu ke lo nu nilo Yew shibe, oh